Kwako sita rude yo madness. Won't about the clock never ever. Na mini window soulmate wangu forever. You my shiro, sin zero. Yaka tema choza na mwagika kwenye pillow. Kwako lazima nijishushe kabisa. Kwani soni ata moja ntayefanya naye maisha. Baby I'm sorry, this my confession. Sisababishe attenuation.